Turn it up! Turn it up! Turn it up and...
Make some noise!
I love these DJ. What's going on, party people? My name is Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos. What up?
DJ Gambit, roll it. Yes, sir.
On my days I've been roaming around, trying to find a woman. I was hurt and my pain that could sound. Thought I'd turn into being a human. On my days I've been roaming around, trying to find a woman. I was hurt and my pain that could sound. Thought I'd turn into being a human. Oh girl, you've changed my life. Nothing really matters, all I see is you. If I die for you, they shouldn't really put a blame on you. Oh girl, I gon' make you my wife. If you had a twin, I could still choose you. That shape of you, see the butterflies covered in your mirror. You control me better, and I gon' spend my paper. Indicator, botoneta. Yeah, my mama, ni teka, you my sweet melody. Oh, 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 oh. Sweet melody. Oh, 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 oh. Sweet melody. Oh, 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 baby. Oh, 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 oh. You my sweet melody. Oh, 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 oh. Mama wendo chagua la moyo wangu till I die. Sura umbo lako sijuti. Mama weyo, you got the secret behind you. Hips don't lie. You're my angel. I'm here for you. Be there for me. My angel. My choice, me meant to be. Go you me river, you control me better. And I go spend my paper. Indicator, botoneta. Yani mama umeni teka, you my sweet melody.
Oh, 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 oh.
Sweet melody.
Oh, oh, oh,
you're my sweet melody.
Oh, oh, oh,
you're my sweet melody.
Jua, fundi wako ni peti peti. Tukigawia na joto kwenye kimvua mvua. Tujifunike blanketi, tukitafuta watoto. Sura yako ya upole, sauti ya nitoa vipele vya ngozi. Tamu kama kange ya shilole. Tena umbo lako mama uchokozi. Si kwa nchi, si taki. Si kwa chie, si tani.
Oh, oh,
Kaya diwani.
Oh, oh,
number one for me.
Oh, oh,
my angel.
Oh, oh,
hey, hey.
Oh, oh,
Kaya diwani.
Oh, oh,
number one for me.
Oh,
my angel.
Safari, basi kwako nimefika, yeah. Tamu kama asali, ukinipa naridhika, yeah. Unanipeleka mbali, hasa pale ukinishika, yeah. Kifo cha mende chali, jasho linatiririka. Nimeshafungua moyo, nawe fungua wako nikae. Nipe bila choyo na watoto tuzae. Si kwa chi, si taki. Si kwa chi we, si tani.
Oh, oh,
boy, you're the one.
Oh, oh,
safari ndefu yenye mateso, machozi mizigo vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisifekeshe, ukanipa pressure mawazo, chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa, fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanya sika ilo mpenzi usaha. Mio obo, mi amor, my love, te amo. I love you, I love you, baby, I love you. I love you, I love you. Ya miku unanichanganya, ukinama naangalia tatu, nipakulie chakula mama siko, asubuhi mchana mpaka jioni, michezo unaijua mama mso, pini kitovu kifua na sikioni.
Ona
salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa.
I love you.
I need a couple more than a friend.
You're listening to the one and only DJ Gambit, yeah. On the ones and
I don't need a couple one night stand. Oh yeah, yeah. I say I need a girl who is single. When I see a baby face and my heart goes twingle, I need a virgin in the street who will understand everything I speak, and she know how to treat like a doctor on the bed when I'm sick. The one that she don't guess I cheat. She don't touch my phone even when I fall asleep. Yeah, humble and sweet, and she can smile even when I cheat. That's the type of the girl that I want.
Can you be, can you be, can you be,
be my girlfriend?
Can you be, can you be, can you be,
be my girlfriend?
Boy, I need a man.
Boy, yeah, yeah, yeah.
Somebody who gon' love me and understand.
Somebody who gon' hold me down.
Who ain't messing around.
Ain't got to be spending no money on me.
You tell me that I'm beautiful instead of emotional.
Being an everyday rider,
need no video my supplier. We never have to fight up. We gonna love you a long time. We gonna love you a long time.
Never worry, my love is for free. You can always count on me.
Never checking your phone.
Always there when you call.
Now your side is where I
wanna always be.
Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend.
Can you be? Can you be? Can you be? Can you be? Wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda. Wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo? Ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Wapi mkandarasi wa moyo? Ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata.
DJ
anachotaka na kipata. Wanasema wana na taraka, unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wana na taraka. Naogopa,
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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa,
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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi simulike.
Yeah, on the mix is DJ Gambit.
Nimeyaona bayana, no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya, moyo wangu kapiga dana dana. Nimeyaona bayana, no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya, moyo wangu kapiga dana dana. Kwani niliza mapendoni, akaniteka mapenzi. Tena nilimweka moyoni, lakaniona mshenzi. Unaweza sema pesa ndiyo breki, ila mapenzi ya yasomeki. Umemteka kwa mali na cheki, kumbe vyombo anakula muza magazeti. Unayemwita baby, anaweza pepa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji. Unayemwita baby, anaweza kapepa kama begi. Mapenzi yanabadilika,
kwa ajili yangu Mungu amekushusha. Kitungua ndo ratha ya mtori, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendo raya dunia, bagia. Sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, niwe na weo.
Sisemi Mama sisemi,
nabaki najimunguna.
Mama sisemi,
nabaki nakunaguna.
Mama sisemi,
nabaki najimunguna.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah, yeah. Toto jojo, umeumoka umbika. Shabu jojo, mwenzako na malizika. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika. Usilete zoko, mwenzako watanizika. Oh, oh, baby, naona wewe ndiye hawa, na mimi ya damu, mweleke kila kona. Na hilo bisawa, madali salamu.
Mama, mama,
oh my, mama, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life.
Are you lying?
Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe. I, woman of my life, baby mama. Kupama bawa, fly. Nani hata doubt apime suri wako wewe, my. Machi wiyo wife, una drop. Nende kwa mwingine, why. Chama pensi kina kipime. Uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitupa dicha kuwa langu. Moyo wangu nakupa wewe. Chocolate kala, nwele line. Lips in mafuta na zena shine. Kuoza kongara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi fine. Tukitoka out, tukanyo wine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutako sign. Wendo, mama, mama. Mama, 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 mama,
Naiona taswira ya dab, sioni nyodo. Naona mpapaya lafu na kota embedodo. Naona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu. Ningepata wapi, mwanamke wa kudumu. Ajiunge na Wasafi tusukume gurudumu. Na mnajua kasi take ya mambo ya kunywa sumu. Mama la mama, oh mama mia. Kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kuhusu mambo ya tango na vibamia. Nichakaze shori, nikanyage zori. Kwangu kuwa mchaga, subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usimpandishe mori. Na ukinipa nyama, nila kama nyama mori.
What's going on, party people? My name is Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos. What up?
See what's going on, don't be blind. Open your eyes now, in your mind. We got the same color, one kind. Love is everything we all need
we
to find.
We are the children of Mama Africa.
Stop burning, killing Africa.
No, my heart is crying for my Africa.
Baba Lord, bless my Africa.
This day is one like no other. It's the day that we choose happiness
and it's a day that we'll be like no other.
Because we'll make sure it never ends.
When serenity, but no the storm. Don't use gun, no knife, no bomb. Humanity should be something we own. Don't call me foreigner, Africa's my home.
Oh, 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 Africa, oh.
How badly you've been treated until someone comes along and treats you the way you should be treated. People say walking on water is a miracle, but to me, walking peacefully on earth is a real miracle. If we don't end fights, then fights will end us. Back in the days, I remember Mandela said, people learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. Please say no to xenophobia.
You got the power and ability, quality. Unarembua au makengeza, vicheche namba nishadiliti. KBT, fujo mese kuziweza.
Ni kama menipiga kipapai, moja haikai. Kanje bai, kala ya Dubai. Nisha piga kitu cha Masai, mechi ngai ngai. Semu za vitochi hatu wapi wifi.
Ukigali ya kigoda ni steam. Supu inanoga bila ndim. Nikiashe kama boga tim tim. Ukipiga yoga kwenye gym, you killing me.
Slow, 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 slow down.
Mopepi taratibu nyonga kidogo.
Slow, 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 slow down.
Udambu, dambu, bombo, changanya na koko.
Slow, 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 slow down.
So baby take it down,
yeah. Slow, 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 slow down.
Check, I be on a beauty, you know you got it though. She make I show you, waiting a carry come. I love you truly, mwah. You are my morning song, with you forever, baby. Don't ever cut me off. I don't mind him, I'm cool on your back. I can walk out, so go go cool, the thing, and I'm happy attack. I had him feet, he had him money, and while I'm your sata back. I'm bad boy, need y'all a mess, and only come come all crack. I tell him fool me, la charo, I'm a nelly, felifo. I tell him, mwah, gago, bambu, ki, sim, sim, kachifo. And chifo, ne man, I ask him, you know, go let me go. And he can't go, get one, come, for looking as who go. I'm ready for you, man. Look what this is for your info. I know your haters are talking, fuck them up, can't boo an info. Here we go, glued up anywhere, go the she go. I said, go find you, okay, CK, you yeah. Already know. The priceless,
priceless.
Evil present, all I got over past tense.
Yeah.
If I would email it to me, it makes sense.
Make sense.
But slow down, be 50 and when I casket. I casket.
Tarate bunyonga kidogo.
Slow down.
Udambu bombo changanya na koko.
Slow down.
So baby take it down.
Slow down.
You they make me pull up. My baby love. Uje kulamba lolo. My baby love.
Ukikalia kigoda ni steam. Supu inanoga bila ndim.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye yani kila pona umetimia napenda manuka tukinukia ukinigusa ndo nazimia ye yani kama ndege hawanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae minawe Ujini kubebe wa shangae Mwenye uchungu wa kazae Tukichaza kuche kuchi na hotae Minawe Unakula pia wala unafido Chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia Bado uko simple unapendeza Shepu sinia kiuno kijiko Chumani wanipa madiko diko Kifungua toki ya nini mafuriko meniweza Oh my baby, te amo. Oh my baby, te amo.
Memo, sabes bem que tu és a única metade de mim. De todas as rosas que tem no jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica no loop Vamos pra mamá, pra papá Por fazer essa menina Menina mais linda do mundo Exata choco chico Que eu me toco Mamacita, give me down below. Give me down below. Is that a choco choco? Give me choco. Mamacita, give me down below. Give me down below.
Oh, my baby, te amo.
Pesa, sauti ya mitonyo Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka na kuchonga midomo Sijali na wafungia vio I make million The more you hate, the more I make more billions yeah. Witcha man, chili man Niko omane na kula zangu biriani Wanaroga upate kidogo Ukipata wanakuwa mbogo Kumbe wanakula mbaki sogo Amwaka huu atutaki shogo Atu cheki na kima tu sijevuna mabu Ukikosa heshima ujue na kuzingu Mke na mpa pesa we unaleta maua Sa ukijilengesha nikikamata na uwa
Mama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mako, polo Waimona abi onda daily Mako, polo Waimona abi onda daily I keep a distance I cover distance, oh, I keep a distance,
distance.
I cover distance,
hey, oh, started from the bottom, now
imani tuwaise Arieko juu mfate uko juu singoje na na utapo fika juu kaza kamba usilege
Tanzania inatetema, Zambia inatetema, inatetetetema Afghanistan, Stam, paka Wisconsin, Soba, paka Chicha, Vista, paka Twitter
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero, call me Willow, check it still on Aweza kuwa mia bila zero check, sasa naito hero Read between the lines, header, I'm a hooligan This shit is flammable, you better run
Udelina janja munga duki bao Usipana nishe na opusi wao Selecta fanyo cheza chena kiki bao Wacha kichune tutu speaker kina bamba
Bama kamba wana niloa Ozi pene kata paloa Bama kamba wana niloa Ozi pene kata paloa Mako, polo Waimo na abi onda daily Mako, polo Waimo na abi onda daily I keep a distance A distance, oh, oh, a distance, a cup of distance. Yo, they're not ready,
Kuna mako meni DM Anasema nyandu squeeze unazima Shelly Fegi Umekuwa watu kinomo na hang out na kina vibegi Kamjibu njongo kunja lembuzi kagoma mine wapaka ni dead Squeeze kitu na filter Sidhani kama ungenijua kiundani Ungekubali kwa hater Natokea uswahilini mguu shetani mguu jini Bado mitime niamini kama kiongozi wa dini R.I.P. lango umekwenda rafiki wa kweli nimebaki mimi Squeeze watu onioni tunaishi low profile Na mungu anatuongoza Yachukua ubingwa na ligi tunaongoza Tamana shobo nyingi mabishovi na waponza
Wana nyumba za vio, wanaleta shobo Hey, wanaleta nyudu Hey, wanaleta shobo Hey, wanaleta Hey, tunatupa mawe Hey, mawe Tupa mawe Hey, mawe Tunatupa mawe Hey, mawe Mawe
Sekinyago na kuchonga unanitisha Lala na bango na team haito vujika Tulisa kipago na mbombo zako za insta Ona napiga kolabo na monangu wa maisha Hey Mr. DJ, twende kwenye replay Hey Mr. Weaveway, paka chukizishe Bongo tuiwakilishe, mkunga zundalilishe We mwenye nyumba, unyumba kawalalishe Busy Babylon, kichala hip hop Najulikana sana ngani Mr. Pipa Mashuti makali jiandai, only kipa Hip hop inauza na getini mtalipa Kilometa
Wana kutoka na nini Wakati levo zako hawafati Mbwa wa uswahilini Tena koko hawangati Nga marashi mwilini Wao shombo la samaki Ya kwa kunyuzi tisini Sao zinafika mpaka laki Tunawachoma kama nungu nungu Wanakesha kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on your dance floor So clean when you do the dance, I know I just want beside you give me that My baby, one phone yeah, yeah, yeah give me that See that you want for me
Bad girl, are you ever single? Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way thank you my love I bless the day that I found that thing and I call you queen Yeah, you motivating my life Baby, I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife Yeah, you got that thing and I call you a queen Yeah, you motivating my life oh, Baby, I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife yeah. Mommy, baby, cool it down I love it when you put it on the dance floor So clean when you do the dirty wine, no I'm just right beside you
give me that My baby, wine for me Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah. Give me that
Rayvani.
Yeah, you already know we're taking this one international. From Africa to the world.
Mohambe.
Diamond Platinums. Pitbull.
Dale.
Jayon.
Oh, mama tetema. Oh, mama tetema. Tipo, tipo tetema. Oh, mama tetema. Aya tuende tetema. Oh, mama tetema. Shuka chini tetema. Oh, mama tetema.
It's two kids, baby.
Caribbean girl, oh, mama tetema. Vai con full brasa, bomba y un dedema. Oh, tetema, dime si tu quieres ma. Tetema, mueve como Selena. Tetema, bailamos toda la noche. Uña más, pull up y manera tira coche. Uña más, y terminamos en mi coche. Casa vos, no está pasado ya. Baila, baila sexy, baila, baila doce. Baila, pintas el limar si bota sushi. Tetema, es pushy que sube cadoche. Tetema, oh, tetema.
Katoka kamanoga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tuende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Mami giri giri, tandura liwa kite. Mami giri giri, tandura liwa kite. Mami giri giri, tandura liwa kite. Mami giri giri, tandura liwa kite.
Look at the look of the thang where I baguette. Mommy so sharp, she cut just like machete. Mommy like action, yeah, mommy ready. Mommy jump on and hold it steady. I love the way that she move. I love her in that mini skirts and high boots. From Cuba to Africa, we give them rules. To me, I'm like Biggie, give me the loose. Mommy so bad that she so rude. She wearing like she should. She's so classy, but she's so rude. I pull her hair and whisper in her ear. Mommy, throw it some mail. Mommy,
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Katoka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Aya tuende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, toza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungili mekoza. Tunde ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kwelo, kwelo, kwelo. Ukinuna tunye toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi,
wash.
Miuno ya digi digi,
wash.
Funga kipinga mkwichi kwichi,
wash.
Nikunyonge ka zigi zigi,
tete.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema, 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 tetema.
Kunye darkness, when you handle. Professional, waku handle.
The way you take me to the angle.
When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carido. Kidogo chango ndo chako, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. My sherry koko, kwa
baridi nipe joto, kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa ndoto. Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa basi, sura mbaya dawa yake makeup. Mweke wembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Maisha ni koko, kwa baridi ni pejoto. Ndo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Katamu mina kajua uwa Kakanda vodisha uwa uwa
Ulimitipi
Sinapu na vima uwa uwa Kidomo denda ngozi murua uwa Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa Sinduka, mandawa, pizuka, kagawa, karuka, mabawa
I want to see you dance
Paranawe
This is the remix
Paranawe
I want to see you dance
Oh mama tetema, tipo tipo tetema Oh mama tetema, aya tuende tetema
As we step in on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on, bang, bang, bang. Up in on the rave, the girl misbehave. And the man them be like, yo, bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you want, girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me.
All night long.
There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Katota kamenoga,
oh mama.
Nakapandizi za bukova,
oh mama.
Nakapandisha boda boda,
oh mama.
Nakichoka kuchuma mboga,
oh mama.
Ay mama shigidi, ah nakufa, hoi wikidi. Ay mama shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Moko for more, kick the old melody, logi. Zanku were a day of body. I don't get a beer, I don't go to the day. I die, if I let me move, I'm a belle. Sharam, I'm a belle, 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 I'm a Tu vas ça movie chiche tu me battre ma coupe on a coupé cochère
oh mama tetema tipo tipo tetema
oh mama tetema
aya tende tetema
oh mama tetema
shuka chini tetema
oh mama tetema
aya tende tetema
oh mama tetema
tipo tipo tetema
oh mama tetema
aya tende tetema
oh mama tetema
shuka chini tetema
oh mama tetema
yani kama vile generate
tetema
kama muzika kupiga ndani
tetema
uno kutunga kwa
DJ. What's going on, party people? My name is Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos. What up?
DJ Gambit, roll it. Yes, sir.
Fanny boy.
Got you beat.
Chuchuma kama vile unafua. Kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma
kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo.
Aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe,
kina dada mko wapi?
Owe, owe,
basi muingie kati. Chuchuma, chuchuma. Kimbao mbao, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Samba.
Fanya kama busili,
Samba.
Viuno vya kusigina,
Samba.
Fanya kama jetili. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kamedata na wasafi taito. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo.
Aibai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini tete danzungu. Kamata, nyakupa, nikishika nyono
nipasuiki.
DJ Gambit,
It's
Ooh, I love this DJ. What's going on, party people? My name is Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos. Wait up!
It's
Slap
Kameni tekenya, kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni popua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pendesha medadi, niki muona peki azikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Jepula kela niki minaji. Toto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji. Atapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwako,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka, kameni tekenya, kana vitetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabao.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibirika la mwaga kahawa. Ukikati, kakigugumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi.
Wanikati,
shakichizi chizi. Yani natapatapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mokongo. Ukunje mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kuku kishingi,
shingo,
kuku kishingo.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kuku kishingi,
shingo,
kuku kishingo.
Kizombi nina toka milenda.
Kani
teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Kani nishika kwenye praja,
tekenya.
Tekenya praja,
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Suck up.
Know you like it when I whine it.
Suck up.
You wanna pull up right behind it.
Suck up.
Feel the wave coming right in.
Suck up.
So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know, I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So, get too close. I can tell you all love. Say you only wanna top, girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips, tick tock. Get it, queen, that's me.
when I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want,
baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me,
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, baby, oh, baby, show my chin, baby.
Oh, baby, baby, oh, baby,
body got baby.
Oh, baby,
sanata.
Oh, baby,
show my chin, baby.
Oh, baby, baby, oh, baby,
body got baby.
Oh, baby.
You wanna pull up right behind it. Feel a wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close.
Tanda na itata. Kalamba yon taingata. Kalamba nasakata. Namutoto yon napakata.
Cause I got what you want and you know it's hot. Just like fire, fire. If the heat in this room is not for me, I will take it higher, higher. Cause baby, don't you know, I got the ba-ba-ba-ba. Pick it up, I'm the fool.
Mezi sita funi ni peleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyo weza kucheza. Jicho la kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia kweza, wakweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, uke kata kata. Unipa nikitaka, tikitaka. Mkomoti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
mwaga.
Take it up,
mwaga.
Show me how you want it, my baby. Uno feni chap chap.
Baby girl, wine for daddy. Ndaga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho. No warm to your chocolate ya aidada. Mchikiri ndaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spidada. Katikirira open legs wider. Zinasha kushaku soka al-Qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida da zina na kawaida. Baby kawaida da zina na kawaida. Zina bend over, itin and over. Obuzibu taya tubuli de wajaba. Uyo mumulabe, tari nambarabe. Ngeri joka kankanye muleke dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa.
Back it up,
mwame.
Take it up,
mwame.
Show me how you want it, my baby. Uno feni chap chap.
Baby girl, wine for daddy. Ndaga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wainiko, 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 wainiko.
Kio wakidanganyi mama. Imejipodoa, umepodoka. Mwendo na shape, yote mwanani. Misuruari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu. Hiyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu. Ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri samba zoti.
Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Olera bakuru vanyi. Olera ngambe. Olera nazari vanyi. Olera ngambe. Utamkulea aprokoto. Tingali tingali nani kwa moto. Utamyongea msokoto. Temesumu kali kama koboko.
Hey, mapenzi yananipa shida. Shida mama. Midonda lisokuwa na tiba. Tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwanda. Wasinga jingenge ninganganga. Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Olera bakuru vanyi. Olera ngambe. Olera nazari vanyi. Olera ngambe.
Mwenza konyanga nyanga. Izari wino nyanya.
Baby kwa mwangu. Misima mie kama kanga.
DJ Gambit.
Ibane kangwa. Baku yuma mpige kwa kwa.
Kwa kwa rukwa.
Asa chambuwa kama karanga sasa.
Chambuwa kama karanga.
Ichambuwe kama karanga sarume.
Chambuwa kama karanga.
So washa, 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 washa. Songa, songa, uga songa.
right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos.
DJ Gambit, roll it.
Tija dhahabu mwagati fedha almasi uyogi masihara enisa wani chesa woya yeah. Yena mwendo ikaweda hundileza aha ezi hongo metona unitosha woya yeah. Changanya changanya zidi kunogesha ay vita bila zana leo tunakesha kuzi wama honi
Kafuni mashuka na mito Mwanamu, mamito, mamito Puerto Rico, poquito, poquito
Come on, young girl Mitiri mufasa Come on, young girl Mwehuza kaza kabisa
DJ Gambit Roll it Yes, sir
Mwanzo, nilijua Uko msalani kama siyo uko utakuwa Nyumba jirani nikapiga simu yako Haipatikani
nolapokea saizi Yeah, on the mix, it's DJ Gambit
Uko semgani
Mwaza kabla, sijajibu Nomba samani ile nja Tumboni, mepanda mpaka kichoni Ya kwaga, ilajua Doni ponjiani, ningependa niwe na wewe Shida, simechosha, ntazeka mapema
Nindani kuna masufuria Chakula hakuna nini takupikia Na kama tukipika basi bamia Kutuanzima na njaa kama ngamia
Uzo ya upendo kusubiria Kwa nini umeshindo nivumilia Na mimi mbona nina kupigania Mami rudi nyumbani mwala atajalia
Siri siri, nikilipa pesa kana nipa gari siti
Kani nikizi mataka na bembea
ukishika kita na legea. Sio roli la mikanda kungojea. Hapa ni mwendo wa chopa na tembea. So baby one that thing, baby one that thing. I'm on the one that thing, baby one that thing. Pole pole pole, ah baby yo, ah baby yo. Pole pole, ah baby yo, ah baby yo. Pole pole pole, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Pole pole pole, hey ya, hey ya, hey ya. I beg you give chance, cause me I want dance. I get the big plans for the romance. Matter of importance, when you drop pants, make we shake hands, make me on the floor dance. Zero on the wall, girl, now you I want the most. Me I know the girl at all, so for you I suppose. Yeah. Oh yeah, DJ, oh yeah, DJ, you don't want fun, you don't want fun. Oh yeah, DJ, oh yeah, DJ, cause you don't want fun. Oh yeah, DJ, oh yeah, DJ, cause you don't want fun. Oh yeah, DJ, oh yeah, DJ, cause you're the one from. Hey, hey, hey. Ah, baby, yo. 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 Hey, 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 hey.
Centro, michezo ya mbaruti, mbaruti.
Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Nani kama mchaluo, chef ya Mombasa. Apenda gimpasuo, ata kishida basata.
tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Gomoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua, tuingue kate. Bandua, anika, anua, kanipa, chukua.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, tishushu mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, tishushu mwanza nyege.
Oya piti kali kete, te, katoto waka sheke. Mwenye biringi te, te, kumujaga na te.
Oh, saiweke.
Kila mara kini yangu weyote.
Kipitisha kwa chini.
Kila mara kini yangu weyote. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I do better, I think that you do better. The way I love you better, oh, baby you know better. Kufanya ni kusamu better, waka mini kushushida better. Nisipenda kimatara better.
Nusu kapusi, umenipiga nusu kapusi. Nusu kapuzi, umeni pika nusu kapuzi.
Haribo alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda. Makibanda, misamba. Makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya.
Kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho. Kugani kiruboto. Njoli kupi burunguto. Mikuwa kuzungu kuku.
Yangu wewe umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I do, I think that you do. The way I love you, baby you do. Kufanya nikosa.
Kimbunga icho, kimbunga icho, kimbunga icho, kimbunga icho. Kimbunga icho, yani tunazoa zoa.
It's the kids, baby.
Mwaga jasho migui wake moto.
Timu wa vumbi, timu.
Kisigino kimebwe na ugopo.
Timu wa vumbi, timu.
Ruka ruka tuzia mshe popo.
Timu wa vumbi, timu.
Huwa shati ukisikia joto.
Timu wa vumbi, timu.
Sato na kisanua.
Vumbi.
Tunawachafua.
Vumbi.
Tunawapa mafua.
Vumbi. Vumbi, timu wa vumbi.
Tunakata funua.
Vumbi.
Wakizingua.
Vumbi.
Tunawapa mafua.
Vumbi. Vumbi, timu wa vumbi.
Wanatukimbiza wasafie.
Wapo makundi makundi.
Lakini ya watupatie. Tunawachia vumbi.
Timu wa vumbi, timu wa. 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 Timu wa vumbi, timu
wa. Oh, kama mashine ya koboa mpunga.
Timu wa vumbi, timu
wa. Aga, tsunami changanya na kimbunga.
Timu wa vumbi, timu
wa. Ama, gwalide la jeshi.
Timu wa.
Kambu changa cement.
Timu wa.
Chana jamvi kapeti.
Timu wa. Timu wa vumbi, timu wa.
Lele.
Timu wa mchanga. Kamu na vicheza
vumbi. Lele.
Mzuka ukipanda. Kwa shati kama kwanga.
Lele.
Timu wa mchanga. Kamu na vicheza
vumbi. Lele.
Mzuka ukipanda.
Asaka chile saka,
saka, saka, saka,
matia saka,
saka, saka,
sukulie
saka, 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 saka.
Ale chereko chereko mwanenu nekua. Zile kuringa mideko itakua.
Yeah, on the mix, it's DJ Gambit.
Ulinifunza kachua. Baba kasema kombo mkora chumbi kununua. ushukuru. Mana wanaoingilia ni wengi sana, kwa tutaraka kuitoa ni kufuru. Nimefunzwa vumilia kushinda jana, ili kesho mahususi kusutiwa sinong'one.
Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and twos. Wera!
Sikompire papa, 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 sikompire papa.
Katoto shepu awe, ayawe, ayawe. Katoto jicho awe,
ayawe, ayawe.
Kamejazika awe,
ayawe, ayawe.
Kana tingisha awe,
ayawe, ayawe.
Eh kanona,
eh kanona.
Kifuani mjongoma,
eh mjongoma.
Ae sangoma,
eh sangoma.
Kame niroga kigoma,
eh kigoma.
Moja moja
kari kari kitiki
katueka
kari 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 kitiki
moja weka
kari kitiki.
Sikompire papa, sikompire papa, sikompire papa, sikompire papa, sikompire papa,
weka
sikompire
weka
sikompire papa
weka
sikompire
weka.
Coca, Coca me como caco. Coca, Coca te ama que ando. Ego, ego, low, ego, low. Ego, ego, low, ego, 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 low, ego, low. Ego, ego, ego. Sip on me juicy like I am rum. Papa pam pam.
Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa.
My brother Opo Bile.
Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa. Sikompire papa.
Zote wanna bang,
bang bang nigga bang, bang bang nigga bang. Haina kufeli kubang,
Oh, my city wanna bang. Bang, bang, nigga, bang. Bang, bang, nigga, bang.
Bang, 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 bang. Nimeshamaliza my dance.
Sugar, mami kawak.
Na mindo ki bang ten. Bang, 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 bang. Party na ma champagne.
Kumbe, mapo basata.
Bicho, bicho, pifichen.
Cardi B wambura hot. Amekoja na piki piki. Jiga wa masasi,
yeah.
Beyonce kava kaniki. Mademu wa shamba sitaki. Napenda wa ongo wa fixi. Wanaochuna Bugatti. Sio wa shamba wa fixi.
Jizangu wa chimwene ni mwene. Wanangu mapembero babene,
yeah.
I don't give a wha. Cheza narusha mapenene. Nakula pombe na senene. Kama mpongo na sebene. I don't give a wha. Liza lufa wanenene.
Bang bang nigga bang. Bang bang nigga bang. Haina kufeli kubang. Oh, my city wanna bang. Bang, bang, nigga, bang. Bang, bang, nigga, bang. Hey, na kufeli ku bang. Kona zote wanna bang. Bang, bang, nigga, bang. Bang, bang, nigga, bang. Hey, na kufeli ku bang. Oh, my city wanna bang.
Hey, 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 yeah, records.
Niwe kibatari ama mwanga wa mshuma. Kwenye kikiza cha jioni kadona ngangani, tulishushia na daga. Ukisha toka sokoni, kisha tufunge safari. Itayochukua masa, utokwe jasho mgongoni. Na vini na machachai, nikikushika kiba. Utamuwa dikinononi, kuna muda na waza. Hivi nitakupani, sena mbele sena nyuma maziki. Chakula jida na donalala chini na mbie. Mwenye mapesa vogi na malambogi. Wesenje fanya ukanipiga chini. Bado na waza hivi nitakupa nini tulie. Sambusa kachori pamia. Tukipata pesa ni sangara. Mchicha mtori pamia. Kama tukikosa tunalala. Kwa hiyo mama usijali.
Vumilia.
Tutapata mpenzi.
Vumilia.
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 Kesho tutapata mpenzi. Kwa natamani high waist make up. Weaving za kubai na china. Kule pamba nye pesa. Seta
DJ Gambit. Roll it. Yes sir.
Leo nakula kwa macho. Nguvu ya kusema sina. Maneno ya mipasho. Na jeuri vimesha zima. Nilishafuta namba zako, nkachoma picha zako. Siku jali ulivulia, mbele ya mashoga zako. Nkasema wende zako, nguo nika kutupia. Na zaidi, uliuguza vidonda. Kwa vipigo manyanyaso kila siku. Kwa mawazo kakonda. Nikubize kuchiti na fungwa zini bembeleza. Nikakubeza, unanuka na nikakutelekeza. Macho makengeza, miguu ya pweza. Kuwa nawe nkasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha. Sasa unajiweza, siwezi kujikweza. Najutia nafasi kuipoteza. Leo waipu yangu. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Siti tena hani baby jina langu limekuwa. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Neria uo. Laure moyo kaneria. Maria niwe. Neria. Neria uo. Saure moyo kaneria. Maria niwe.
Yeah, on the mix is DJ Gambit.
Já o queremos, irmão. Ai, 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 ai. Miso Tiago e a Sokuma.
Ê, Neria. Já já dou a tiro, já dá uma.
Neria, ô. Já oremo, eu caneria. Maria, Neria. Neria, ô.
Ai, 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 Neri, o Janio não. Já o queremos, rima. Ai, 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 ai. Mas o Thiago e a Sokuma.
What's going on, party people? My name is Superstar Ace, and right now you are listening to the one and only DJ Gambit on the ones and
twos. Neria, Neria, Neria,
on the mix is DJ Gambit.